what it yo. Excuse me.
BLW produced this.
What it? Nilwa show.
Niambie kani what it, yeah. Niambie kani what it, yeah. Unanipenda ama unipendi? Unanipenda ama unipendi? Niambie kani what it, yeah. Chori ana die story ni mingi. Ukimcheki ni keki utaamini. Anapenda wa babas na mimi. Mind games ni mingi, anacheza akili. Usidhani sijui kenye unadai. Rap game yangu naivisha walai. Sina kakitu, you playing with my mind. You wanna hang with wa babas wandai. Sina story manzeni kikuacha. Usipige simu kisema unanihata. Dozi na kama I'm sorry my mama. Vitu zingine utaview view sasa. Adi kama mbeba tiris na haga. Enda ucheze na vitambi na ivasha. Adi kama mbeba tiris na haga. Enda ucheze na vitambi na ivasha. Niambie kani what it, yeah. Unanipenda ama unipendi? Unanipenda ama unipendi? Niambie kani what it, yeah.
Tell me if it's worth it. Niko kwa flight sitaki hizo uchukwaji. Penga na die lakini nimemoka parking. Show after show niambie ni worth it ama ubaki. Already niko ndani na shanga mbona uwitani. Mambo ya shimo si sauce so utarudi nyumbani. Miss na warranty lakini kwa chefs tukubaki. Story zangu guaranteed kama matusi za kibaki. Waliogopa talanta wakanjenga jikubwa kuliko LG. Tuna move kisolo hakuna records tuko sign in. Manjazi na mkula na dani mpesa hii. Miss DMs upaka kilife ni side. Nitakutema videli kama vibes if feel. Msupa piga rotation nika prove highly. Anasema hadai high class ana dai VIP. Najua iko worthy kama uko sexy.
Niambie kani what it, yeah. Unanipenda ama unipendi? Unanipenda ama unipendi? Niambie kani what it, yeah.
Unanipenda ama unipendi? Boro unanitenda siteti unitendi. Spread your wings mina kam kujiseti. Kihulinda na pori nkushova koza posmedi. Anajonga hii glock kukwa deadly. Lakini anaidai so kitanda mikuwa crime scene. Nilimwasha ni kam leave ako pending. Uko healing weekday kam weekendi. Show unadig mbome kam so we can dig. Diki dipi dipa so nditi. Uko so tifi wadhi so fiti. Uko so fine mami. Uko so fit scare my heart beating. In a bitch na ya tune nyore rea speech. Wapoka we ukuwa few up the mountains. Anda kupata lava. Enajua kutu wazi sijui kanko wathi.
Niambie kani what it, yeah. Niambie kani what it, yeah. Unanipenda ama unipendi? Unanipenda ama unipendi? Niambie kani what it, yeah.
BLW produced this.